Abatwala ebyobulamu mu disitulikiti y'e Masaka beeraliikirivu olw'omuwendo ogw'abaana abavaamu embuto okweyongera nga baagala wabeewo ekikolebwa okutaasa obulamu. Okusinziira ku Dr. Faith Nakiyimba atwala ebyobulamu e Masaka, omwaka oguwedde abantu abavaamu embuto basoba 91, kyokka ng'ekyennaku kuba n'ebitundu ebisukka 300 byakuna baana bali wakati w'emyaka 15 okutuuka 19, nga ku bano 5 baafa, 3 baweebwa ebitanda ate 17 zaavaamu nga kiva ku butabanguko era be bokka abasobola okugenda mu malwaliro okufuna obujjanjabi, kyokka bangi abasigala mu byalo ng'embuto zivuddemu. Dr. Nakiyimba bino abyogeredde mu musomo ogwategekeddwa ku Courtland Hotel mu kibuga Masaka, ogwetabiddwamu bannamawulire abasaka ebyobulamu mu Greater Masaka wansi w'ekitongole kya Health Journalist Network Uganda.